Aïe, Bryson, la shit dip from crowd.
Oloba kambe kuti nikone la kataba. Inifuta yangane unizi wa boikata. Oloba kambe kuti nikone la kataba. Inifuta yangane unizi wa boikata. Kataba, nikone la kataba. Makwacha, nizi wa boikata. Kataba, nikone la kataba.
Jemango kalapa ize kupanga zanga basi inu yoku mandi soka. Ngini zanga kuzipusha kuti ndipeze ndalama basi kumandi seka. Dola ndi zanga ndikoza kupanga zomwe ine yotu ndi kufuna. Kaya kujela nyama olo matimba bola ine yondi kupuma. Itako guli saka bunjika holo mango ovundika. Kampamba kusunga kena kukujela bola moyo uko suntika. I'm living the life the way I want it. I don't even care what people will say. I'm all about grinding, I'm doing it for farming. I'm not in a lesson, my nigga, you know.
Oloba kambe kuti nikone la kataba. Inifuta yangane unizi wa boikata. Oloba kambe kuti nikone la kataba. Inifuta yangane unizi wa boikata. Kataba, nikone la kataba. Makwacha, nizi wa boikata. Kataba, nikone la kataba. Makwacha, nizi wa boikata. Izi ningoma za kwatu. Wafana vala ni matu, mufaka face na tiamona pandani. Iwala shidi ni rambu. All I want is some juice, like all I want is chena juice. Uni sonde cause I'm shining. Check some numbers, nika puri ing. Wakamba yamu ni record. Juma nika ni tupo bote. I'm a fam like Petula. Na wazima kwa chikendo she used to hate. Now she likes my DP. Thinkini masha malanga na boxa peza ni masam. Mwacha jina batu wa madiamo swamo. Oloba kambe kuti nikone la kataba. Inifuta yangane unizi wa boikata. Oloba kambe kuti nikone la kataba. Inifuta yangane unizi wa boikata. Kataba, nikone la kataba. Makwacha, nizi wa boikata. Kataba, nikone la kataba. Makwacha, nizi wa boikata. Sunga chinje wa uyo ni wa uyo. Simpa gachu. Yeah. Washika mala. Uye 1414. Blessed. Siboya gachu.
Shout out based on creation or limitation. But I see boy production the beat maker. Hear that.